Bazadde bonna mu ggwanga bakubiriziddwa okukuza okulabirira ko n'okuyisa abaana baabwe kyenkanyi newankubadde ng'abamu babeerako obulemu ku mibiri gyabwe. Obubaka buno bubaweereddwa Reverend Father Senkai Anthony ng'ono ye mutandisi w'essomero ly'abaana abalina obuzibu mu kuwulira ate n'okwogera erya St Anthony School of Deaf erisangibwa Enkozi mu Kayabwe mu disitulikiti y'MPG. Bw'abadde ayaniriza ekibinja ky'abayizi okuva ku ssettendekero wa Uganda Matters University Nkozi abakyaddeko ku ssomero eryo okulambula ku baana bano ate n'okubadduukirira n'ebintu ebyeyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo. Father Anthony ategeezezza nti kyennyamiza okulaba ng'abazadde bangi ensangi zino tebakyafaayo ku baana n'okusingira ddala abaliko obulemu obujjabwe.
Naye nga omwana ono abeera kirabo oba aliko obulemu oba taliko obulemu, Katonda aba yateekateeka nti omwana oyo alina omussa mu nsi. Kati ggwe omuzadde obeera mulonde, obeera chosen, Katonda aba akulonze, nti nno ogire ki omuyambeko okuleeta omuntu oyo mu nsi. Kati nno kiba kikakatako okutuukiriza obuvunanyizibwa Katonda bwe yakutya, kubanga waaliwo omulala n'oli ye n'alonda osaale omwana oyo aliko obulemu, era ministry yo n'obuwanguzibwa mu ggulu bubeera awo mu kulabirira n'okufa ku mwana oyo n'okumwagala.
Mungeni emu Father Senkai awanjagidde gavumenti okuvaayo okuyambako amasomero ago naddala agasomesa abaana ab'ekikula nga kino kubanga geetaaga ebikozesebwa ebimala ate ng'oluusi bo tebasobola na kubyetuusaako olw'ebisale ebitono ennyo abayizi bye basasula. Era wano wasinzidde n'ategeeza nti basanga okusoomoozebwa okw'amaanyi naddala mu kuyimirizaawo essomero eryo. Ye Mwami Pius Kizito avunaanyizibwa ku kubunyisa amawulire ku lukiiko oluddukanya emirimu mu Ekereziya ku Uganda Matters University ategeezezza nti kino baakikoze okusobola okuyambako abaana bano naddala ebyo batasobola kwetuusaako.
Chaplaincy ne Pastor Council oba tubadde n'okukyala okw'enjawulo ku ssomero ly'abaana abalina obulemu oba abatawulira bulungi. Nga Pastor Council ne Chaplaincy tubadde tukunganya ebintu eby'enjawulo hatoye bye tukutte olwaleero ne tutwala ne ttiimu yonna ya Pastor Council tusisinkana abaana bano kwongera okubazzaamu amaanyi nti nabo ate balina eky'enjawulo kye bali b'amaanyi nnyo, balina ettofaali ddene eri balina okugatta ku ggwanga ate n'ensi yonna okutwaliza awamu, ate bujjo n'okubajjukira ate okubayambako mu mbeera ez'enjawulo naddala okubatuusaako ebyo ebibazibuwalira okwetuusaako.